Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akubirizza bannayuganda okusigala nga bali bulindaala eri ekimbe kya Ebola wakati mu kunyweza emisingi egyateekebwawo abajulizi ba Uganda. Mu bubaka bwe olunaku lw'abajulizi bw'atadde ku mukutu gwo gwa XZ ogwayitibwa nga Twitter, President Museveni ategeezezza nkituufu okubalukawo kwa Ebola kwataataaganyizza emikolo egy'abajulizi n'okulamaga, wabula n'asiima bannaddiini kw'ossa n'abalamazi n'abakristaayo okwetoolola eggwanga lyonna olw'okukolagana obulungi ne gavumenti n'okukkiriza kaweefube yateekebwawo okutangira okusaasaana kw'ekimbe kya Ebola omwali n'okusazaamu okulamaga kw'abantu okugenda Namugongo. Pulezidenti asoomoozezza bannayuganda okutwala ekyokulabirako ky'abajulizi wakati mu kwewaayo eri Katonda bakkirize afuge obulamu bwabwe.